wathatha uthando lwamadlalanga lo ndikwe sentoni inzwakazi hayi buthanda lo uthanda lona hayi uthanda bani yethu liyo